zote nishazoea, nando mana mama ananiombea, anasema ntasogea. Na vino vino vile vita, unapata bao zombe. Malanga zenge ibawe, ibawe, ibawe. Papa bless in my family, papa bless in my house, papa bless in my team, papa bless, papa bless.
Kuzidi kupambana kila chocho kila kona ili ni make my story. Mama mia na kesho siku na mchana kinyombea, lifunge magoli. Yenini sasa tugombane, kupumzi isio zangu, mbaga sa tufalakane, na muonji ya Mungu wangu. Alimano sulamini dedi, nisisione siku za usoni. Nafanya mije mije bila kuchoka ta ikiwa za zita, wewe ni cheki kwa foni. Yeah, 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 yeah.
Yeah, yeah.